Medusa Igwe. Sema ni peni 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 mama ni peni peni ni peni 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 mama ni peni peni ni peni 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 mama peni peni ni peni 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 mama peni peni wema ibu fanya utundu tuwarucharo wema ibu fanya utundu tuwarucharo wale wanatona bila tukipendeza wanatona oh. Tukipita ngari ngari tunachalaza wanatona wanatona bila tukipendeza wanatona oh. Tukipita ngari ngari tunachalaza wanatona aye we maibu fanya utundu tuwarucharo Wema ipu fanya utundu tuwarucharo kama vipi
upande ngusa chafu alimba namba kaseme vibaya upande ngusa chafu alimba namba kaseme vibaya kama vipi totori 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 kimomoyo naumia totori 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 sema uchungu wa mapenzi na ujua
huyuyuya uchukucha Toto nimemtafuta nimempata Huyu yuya uchukucha Toto katulia koko dineta Nini zaidi, hakuna zaidi Zidi zidi speedy kama kechupa na gigi Fanya kusudi, nipe midadi Mapenze kipaji, taunenga ni mtaji Nasema tena mama, kalia doto linanguka
Mama, kalia doto linanguka
Nasema mama, kalia doto linanguka Toto,
linanguka.
Sema toto,
linanguka
Toto,
linanguka
Sema dodo,
inangu,
nasema dodo,
inangu,
mama dodo,
inangu,
sema dodo,
inangu,
mama dodo. Una ringa ringa,
twende,
ana ringa,
twende ten,
ana ringa ringa, ana ringa, nitembe, ana ringa ringa, ana ringa, ana ringa ringa, ana ringa,
umote, huku chula, huku ndugu itope.
Kia kati mwanangu, siogope.
Mama,
huku chula, huku ndugu itope. Kia kati mwanangu, selebuke.
Twende
chini, chini. Chini, chini, twende chini, 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 twende juu, aju, 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 twende juu, aju, 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 twende mkumbatie, kumba, kumbatie,
twende
sema mkumbatie, kumba, kumbatie, twende sema mkumbatie, kumba, kumbatie, sema mkumbatie, kumba, kumbatie, twende wapi dada mashalavu wa ukwe, wewe jike shupa, salimia huyo, dada Maya, sisi Maya, wapi sisi Arafa, Twende kazi The big boss Steve Nyerere Wapi MC Pilipili Twende Well Tosi
Oh, it's DJ Mrishal